wavizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatobea mikosi, tunalindwa na sabodi peke.
Kibana ba
Batman,
I'm gonna child.
Anasema romba romba kweli ni na nafanya makusudi kushindeza chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishi da riziki ya watoi wao. Ex wangu anatamani ni achiki, nifubaye niishe nidhaliliki. Adui zangu anatamani waniziki, niwe choka mbaya na mwisho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi, wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
How 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 how? Bona nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how? Bona nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa vizi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi, mtu wana tunalosi. Wanatumbea mikosi, tunalindwa na sabuni peke.
Hey. Na hao marafiki wanafiki tunaishi nao. Wanachuki tada labda tunaishi kwao. Wanashindwa kurisi nyumba na mali za baba zao. Chakushangaza wanarisi tabia za dada zao. Ex wangu wanatamani ni achike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho nifilisi.
Atuwa kisi na mabosi, sisi wenyewe mabosi. Wanatumbea mikosi, tunalipwa na sabuni peke. Tena wanafosi, mtu wana tunalosi.
How 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 how? Bona nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao. How 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 how? Bona nisema mimi hawauni yao. How 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 how? Wakiomba mabaya yanarudi kwao.
Atuwa kisi na mabosi.